More music at spacegospel.com.
Ero sine che ro cozene, Nere agua la notte maga Tognoni de tu roca Bongo vosa Nere agua de que me hubo De que goce de tu alea De que a nere de coga ya De gawa cucuma ira de lo Okinya ido ido ya ya Retsuaya che o paka I Pero vos o ma ya vero Ahí e okinya ido ido ya
Praise the Lord, praise the Lord. Qui ad un matarayna vea, uomo di zamanya ne chi. Arrucera ni bombo idei ne vega, ina vega. Esto se ha llamado que tu dinero mo alani to ne vega. Praise be to God. Mada ni arrogos. La muera atugia ni bone mahita guía. Nale ni te ordekere mo adiki wasio. Diaga akumanya mahitia. Kuro bogero ra indiro lero atirire. Praise be to God. Jehovah Malani kumokia mereria Nure watiga ne ya giga tasia ku Umani chage ano hota ni poi Gaiye kumona ogo si ogo soke Kifafa kumona ogo si ogo soke Gaiye te ya giga tasia ku se magara Gai ota poro ke si emo poi borea Gaiye kumona ogo si Manita madalina makimuraga Modena venta tole wakulio kie Gaia kimakore akwondo otani mwiki Gaia kumana odo sido kusokere Fafa kumana odo sido kusokere Gaia jaya kugata siya kusimaya Gaia otaporo kensi emo kwa yoro Gaiye kumona ogo siro koso Joshua lire gai baraya nendeha Yohanere o gambe o aurere Ekuonya bende o tanere kore nusia kwa Gaiye kumona ogo siro koso kere Ifafa kumona ogo siro koso kere Gaiye nende ya kukata siya kuse magara Gai ota poro ke Gaiye kumana odo siro koso Joshua lire gai baraya nenea Yohane rukame wa urere Gaiye kumana odo siro koso Gaiye kumana odo siro koso kere Fafa kumana odo siro koso kere Gaiye tea kukata siya kusyo imala Gaiye ota poro ke
Yeah.
Jack a yo bamwa la ni chakage. Hallelujah.
Semaya.
Praise the Lord. Era mundo ma demoradi me. Demoradi me. Ono shio ke bora demoradi me. No mwere muturira waku duikarora tari hedegi. Gotire hedegi muturira waku. Ogo ikarora tari. They know what it to let us. Hallelujah. Toi tere ngo dada ya kai na tumwere ne mwega Jesu. Praise the name of the Lord. Unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wamba Bwana, unastahili kuabudiwa, Yesu, unastahili Yesu, unastahili. Hakuna kama wewe unastahili kuabudiwa Yesu unastahili Yesu unastahili kuabudiwa Pokea sifa Bwana unastahili kuabudiwa Yesu unastahili Yesu Lord, we choose to worship you. Gai tuadura ko kwa baralia, tuadura ko gotea Jehova, tuadura ko kwera ora we mwega gai, nora we mutumi nora we mwehokeku. We mwene mwoyo gai wa Ibrahimu, we mwene mwoyo gai wa Isaka, we mwene mwoyo gai wa Jakufu. Mwathani tuadura ko kugosha we, tuadura ko kwa baralia we, na gotea tondu we ni we gai. When we mwega, ona mutumi na mwoyo wake utukinyagiria na ciakuo muthenya ngai. Tigari wega waku ngai tutangikiriha mwathani. Jehovah ngai, what can we be without you, Lord? My Father, we worship you, we honor you, we adore you. We lift up your great and glorious name, telling you, Lord God, that we love you. We exalt your great name, O God, today. We thank you, God, because you are love and endures us forever. Mutheri wa uthio waku ngai uri iguru itu twarire Jehova nikio twiha mwathani gukwira we mwega na we mwega Ona rocio na tene Jehova no gere kanio kana ringi danio na weka I vota kire na mutikali ya wona le mwathani uchugi wa kuri gururi chinya wa ngoko wa kuri gururi chukai gotire hinya kana mute wa baro wa gutukirira ukigashi na wera ini wa ngwa Jehova tondu ngai wewe mwena witu na wewe mwena mutu tiki ukirirwo uta igyo bichuma ga kuri we ngai wewe ngire nguru no kiubande mwathani wene wa hinya witu ngai mutura ngwa Jehova Murako ryo tuhikurire tungihikwo gutire hinya ukihinga murako ryo tuhikurire ngai muthamaki munene mwene mwoyo wene we uturathimite nikio tutingirumika ngai muthamaki munene mwene mwoyo kiria giothe kingiikio gitutege gitiga tutega Jehova ngai ni undu mwathani uri tutegoragira mitego yothe na niguo uturiire ngai uri tegoraga mitego yothe ngai tutikanyitwo niyo Jehova mitego yako matigatunyita na ndingitunyita Jehova tondu wee uikaragia Isiraeli wewe muikaria witu wee ndũcũngaga ngai rĩu ningĩ ndũhĩtagwo nĩ toro mwathani wee warĩ kuo na wĩ kuo no gũtũũra muoyo na thĩinĩ waku wĩ ngai Jehova gũtirĩ maheni gũtirĩ njũma thĩinĩ waku gũtirĩ kĩĩruru mwathani There is no shadow of turning, Lord. Twina gĩtũmi gĩothe gĩa gũkũgooca na gũgũkumia na gũkwambararia na gũgũtĩa na gũkwĩra wĩ mwega Ngai wĩ mwega Jehova wĩ mwega ithe witũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku o mwĩhokeka Ngai na ndũngĩcaga kwĩhokeka Jehova tondũ ũguo nĩguo ũtariĩ Lord, we honor you, we exalt you, we magnify your great name. Elohim, Jehovah, King of glory. We worship you, we honor you, we adore you, we lift up your name today. You are our Father, Lord Jesus Christ, we glorify you. Lord, reign over this place, reign over your people. And bless them, Lord. Heal them, Lord, my God, physically, emotionally. Heal them, Lord God, spiritually. Heal them, Lord Jesus, and build them up, Lord, my God, today. And I pray that none shall leave this house the same way that we came in, O Lord. Let your glory reign upon this place. In a so unique and special way, Lord God, in the name of Jesus. Thank you, Todo Gayo Tukua, Kuno Ahotura, Newa Tenena Tene Mwadani. When we mwega, una mutuina mweoka kukai, Tenena Tene. When we mwega, Gai. When we mwega, utukinye inilashia kuno tuki. When we mwega. Hallelujah, glory. Jesus, we honor you. And we exalt your great and glorious name. Thank you, Mari Nima. Tuna. Jehovah. Kirathimo gyothe uturathimite nakio. Tutingitunywo,
tutigetunye ka ngai wene we mugitirire mumenyereri witu Jehova o we mumenyereri Israeli wene we mumenyereri witu na ducungaga ndo hitagwo ni to ngai wa thaciothe urua tuthugundeirwo mwathani ndungitukinyira ndungitukinyira toro turaga no gutura muoyo na tutigakinyirwo niguo we niwe uteithio witu na hinya witu na kirigirero ni twakugoca na twagukumia na twagutia thengio ni mahinda maya ma rucini rwega ngai thiini wa atmosphere no turi twarekereria hinya waku kuo we release your power we release your power twarekereria hinya wa thakame ya jesu ngai wa tha ciothe twa hinya wothe wa ngoma twa maroho mothe ma daimono yes twa mwathiini wa rĩtwa rĩa jesu kristo na twamega rungu rwa makinya maitũ twa mathĩrĩri marĩa andũ marĩtarĩ gĩturi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu mathiina matikanacoke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu thĩinĩ wa atmosphere ĩroiyũra hinya waku mwathani thamakĩra ngoro ciitũ thamakĩra meciria maitũ thamakĩra mĩoyo itũ ngai our lives shall never be the same again thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu na tũtikuma gũkũ mwathani ngai ta ũrĩa twatonya kuo tũtikuma gũkũ ngai ũtatũrathimĩte na no ũgũtũrathima tondũ wĩ ithe witũ wĩ ngai witũ na nĩ ũtwendete na wendo wa mwanya na nĩwo twĩtĩte ngai na mwĩto waku mwene jehova ngai thamakĩra ngoro ciitũ ona meciria maitũ nayo service ĩno mwathani nĩ kĩiyũre wega waku no twarĩrie ngai ũtũhe hinya mwerũ tondũ wĩ mwĩhokeku rathima ciana ciitũ o kũrĩa irĩ mwathani nĩ twacihumbĩra na thakame ya jesu twacihumbĩra na thakame ya jesu cigitĩre kuma kũrĩ mogwati cigitĩre kuma kũrĩ ũũru wothe arĩa mangiumĩra mabara-inĩ mwathani magitĩre no mamenyerere arĩa me ng'endo-inĩ ngai magitĩre no mamenyerere arĩa aitũ angwatanĩro ĩno mwathani marwarĩte nĩ twaiga mahone thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu arĩa me mathibitarĩ arĩa me mĩciĩ nĩ mahone thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu twatũma hinya waku kũrĩ o nĩgetha magarũrĩre mĩtũrĩre nĩgetha maiyũrie na hinya waku ngoro ciao ciyũre gĩkeno mĩĩrĩ yao ĩyũre thayũ naguo ho nĩ ũke igũrũ rĩao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu we release your power into their lives oh god thamaka thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ no tũrathime nĩ ũndũ wa jesu mwathani witũ ũgame nĩ njega tuoe moko na igũrũ tugĩrĩrie 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 ũhotani nĩ witũ Praise the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Are you there? Are you there? Say yes if you mean it. Are you there? On Sunday, the Lord taught us about the disadvantages of unforgiveness, right? Praise the name of the Lord. You know, there's a time when I preached something and I was teaching about the sin of the doctrine of Balaam, the doctrine in the book of Revelation. And I would ask the Christians the next Sunday, what did we talk about last Sunday? Nobody could remember. It shocked me. Now, I think we must learn now to listen and to put the word of God at heart at all times. Because when the word of God is in us, it transforms us, it changes us. It has the power to change us. It has the power to transform us. Unforgiveness will always make you hate people. And I remind you the words of Nelson Mandela when he said, after he came out of prison, when he said, hating someone is like drinking poison and expecting that person, the other person to die, the person that you hate. You drink poison and expect that person to die. So if you hit someone, remember this, you're killing yourself. Unforgiveness always affects your relationship with God. Whether you like it or not, when you harbor unforgiveness, then your relationship with God is affected. You waste away from inside. You waste away from inside. You waste away from inside. And actually, it affects everything about your life. Because when you have a bitter soul, when your soul is bitter, everything about you, you know, you see things on the perspective of your hurting.
Unforgiveness will always affect your judgment and perspective of issues of life. It affects the power of your mind and it limits your productivity. If you don't have the right kind of attitude towards things, and you know when you're hurting, when you are unforgiving, when you have hatred in your heart, everything else that you do and every relationship that you have in life is affected by the attitude of your heart or the condition of your heart. And today I want us to look at the message of the love of Jesus Christ. The love of Christ. The love of Jesus Christ. I want to believe that you have your Bibles with you. John 3:16, put it here for us, please. John 3:16, what does it say? Even without looking, everybody want to go for God. Praise be to God. Remember this? This is God's love for us. And this is how God showed us that he loved us. And as was giving up his only son, Jesus Christ, we did not even, some of us, had never heard about Jesus Christ. We had never known the true God. Yet he loved us long before we knew it. Long before we knew him, he loved us. And he cared so much for us. He gave us his only begotten son, Jesus Christ, to come and die in our place so that we can be counted before God. And verse 17 says, please go to verse 17, the next verse. It says, for God did not send his son into the world to condemn the world. When that world comes, you know it's talking about us. Because God extended his kingdom from heaven to earth and gave us mankind so that we can take responsibility or have dominion over the world. The animals are under us. They are not above us. They are always beneath us. We are supposed to take care of them. We are supposed to take care of creation. So when the Bible talks about the world, it talks about all of us, humankind. Praise the name of the Lord. So God did not send his son into the world to condemn us. But he came so that we, the world, may be saved through him. This is great love. We were sinners. We deserve judgment. We deserve God's condemnation. Yet Jesus Christ did not come so that he could condemn us because of what we had done, but he came so that through him we can have the righteousness of God. Praise the name of the Lord. And when you talk about the love of Jesus Christ, it has been extended to us, and once you receive him, Jesus Christ, as Lord over your life, the Bible says that you are no longer the old person that you used to be. You are no longer the old individual that you used to be. Because the Son of God finds shelter through the Holy Spirit. He comes and dwells in you. He cannot dwell in you and you still continue the old way of living. Meaning you must forsake the old ways and adopt the new way and live a life that is truly pleasing to God.
When the love of God is in you, you have no room to feel selfish. You want good for others, praise be to God. You want the best for your friend. You want the best for your father and your mother. There are some of you here, you are impatient even with your parents. Because of what you want it now, and you want it now, and you want it now. It is not possible. Because what you may be looking for from them, or what you may want from them, maybe they can't afford it. Or maybe they think it's not the right time for it. But when the love of God is in you, you're impatient, and you don't struggle to be patient. Praise the name of the Lord. Everything happens for a own time. And we must be willing to always allow ourselves or allow things in our life to come at their own time. Because we have no luxury to rush things in our life. into our lives. No, we don't have that power. But everything has its ordained time. Praise the name of the Lord. When you have the love of Jesus Christ in you, even though that hurt you, you still have a place for them. Some of you, you have the attitude of blaming people for the things that you have gone through in life. You're blaming your uncle, you're blaming your mother, you're blaming your mother, you blame your good car, you blame everybody. You blame your teacher. They're the ones who did not teach you this and that. This is why you failed your exam. You are in the game of blaming everybody except yourself. Let me tell you this. When you have the love of Christ in you, you live the kind of life that Joseph lived. He did not have anyone to blame. And he saw himself climb up in the ladder of leadership in his life, because every place he went to, he had the right kind of attitude. And that is what he lived for, and that is what he displayed every place he found himself in. When you have the love of Jesus Christ in you, then you don't look for whom to blame. You do the right thing and expect and just look forward to good God doing what he ought to do in your life. Praise be to God. The book of 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to verse 8, we read about love. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not dishonor. It is not proud. It does not boast. Praise be to God. By the way, we ask ourselves, why do people become proud because of how they live? I mean, you have a certain kind of look and then you feel you should be proud. Pride is a nasty thing. And sometimes it creeps into your life and you don't even know when it comes in. Sometimes it's just because of something little that God has allowed you to have, and or some education, or some possession. And now because you feel you're a person of importance, then you don't even pick calls from friends or people you used to be like with. Hey! When the love of Christ is in you, you have value for other human beings. Praise the name of the Lord. You don't look at them because of their color. You don't respect them because of their race. Not because of the language they speak. Not because of where they were born. Not because of the families that they come from. Not because of their background. But you appreciate that person because of who they are. Praise the name of the Lord. When the love of Jesus Christ is in you, you're patient. You're kind. And you love without expecting to be loved back. You don't envy. You're never proud. You're not boastful. You're not self-seeking. And you're not easily angered. And you don't keep on keeping records of what has been done to you. Praise be to God.
You know, all fullness, as we read in the book of Colossians chapter 2 verse 9, all fullness of the deity, dwells in Christ in bodily form. Everything about God, all glory, all power, all authority, all dominion, it rests in Christ alone. And he was revealed to us in bodily form. Everything about deity, it's the fullness of it is in Christ Jesus. So when he is in you, you have the fullness of God in you. Praise be to God. Hallelujah. When you have him in you, you have the fullness of God in you. And when you have the fullness of God in you, nothing troubles you. Demons will not trouble you. They will not play around with you. They can know you because of the way you live, the way you display your own faith towards God, and how you respond towards the love that is in you, or towards issues because of the love of Jesus Christ that is in you. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Walking in love and in love only is a resolve of an individual. Praise be to God. There are people, no matter what you do to them, they will never be bitter. They will never be bitter. You know, you must choose. You have to choose. We know people who have gone through, gone through hell? They have gone through it all, but they still can afford to smile. They can still can afford to laugh. They can still afford to be productive. Others are struggling with hearts. Others are struggling, oh God, my Father. Jehovah God Almighty, with lack of love. Because of things that were done to them. I pray today in the name of Jesus Christ. Bring upon them, Lord, a new grace now. Jehovah God, to have one resolve to live a life of love. Let the love of Jesus Christ live in them. Live inside of them. Them that bastard, O King of Glory, who went back into the world. I pray for restoration. I pray, Jehovah God, for divine restoration. I pray that the power of the Holy Spirit, my God, lives in them. Jehovah God, remaking them, rebuilding them, recreating them to be more like Jesus. Lord God, King of Glory, everything that the devil has had taken away from them, Lord, I pray for restoration. The years that have been wasted, oh God Almighty, King of Glory, in bitterness of spirit, I pray, Lord God, that as they commit themselves back to you, the Lord, you shall restore to them everything that they have lost and every time that they have lost in the mighty name of Jesus Christ. I release a new power into them. I release a new grace into them. Jehovah God, may they live now to glorify you all the days of their lives. Spirit of bitterness, I command you now, get out of their lives. Get out in the name of Jesus. Get out and never return. Spirit of backsliding, I rebuke you and bind you and overcome you by the shed blood, the blood of Jesus Christ. I command you out of that life now in the name of Jesus Christ. God, I release your power now into their lives, Lord. May they live, O God, a life full of love and patience, O God. Without Jehovah God keeping in the record, let the record that they were keeping, oh God, of the wrongs done to them, be cancelled now in the name of Jesus Christ. And Lord God, King of Heaven, any accusation that was coming before you, oh God Almighty, from the accuser, the enemy, Jehovah God, I pray that there shall be no more in the name of Jesus Christ. Let there be resolve in their hearts, oh God, to live a totally different life to the glory and honor of your great name. This we pray, believing and trusting in Jesus' name. Say a better amen.
Amen.
Receive a new grace now.
Amen.
To overcome and to love and to live as the Lord wants you to live. In the name of Jesus Christ.
Ndi mwega kigo yakiro gi handu thini witu gitugarurire miturire Jehova tukwende muno tukwihoke tukwirigirire Ngai tuture turi aku na uture wi Ngai witu mwathani uthirani ndungata yaku njerie kigo giaku ure wendo waku utarie Ngai na kio kirogwa ngoroini cia ndu aku mwathani na giture muoyo thini wao thini wa ritwa ra Jesu niguo twahoya
amen
tuikare thi. Netoro tuna seminar ya kama noni kweda adhuri mungihota please tuthie seminar kuria kanitha witu wa Kibiku nigetha tu madiko magai matwiraga andu akwa moraga ni kwaga umenyo no riria andu magi umenyo kuria moima magwe matigwaga. Praise be to God. Muthenya wa kiumia twaragia uhoro wa kuhanira kudiru na horo wa beguwe ya kwa kuhanira. Na kwa kuhanira, mulirikane dhine wakuo, Negokua Mount Maganon, Wakuanera, Waku, Horoaku, Guawe, Kimena, Wakemena, Neveta got rejection. Egashoka Tukana, Nohorogut, Uikaragadinewa, Quetago, Maruru, bitterness, Kaguaga, Gosio de Goraku, Guaga, Enoruru. Na Horoakua, Kuanera, Gutir Haduta, who take the Nomu to Rewaku, to Rewa Tueka, Wagia nor Rusio, Goro, Wagia nor Rusio, Goro. Outagia could work with the relationships. By the way, Omodere Aduli Geramego Konoma Quire Ate de Agricoro Eke to Old Mono, Nemutumia Wake, 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 Eco Wake, Old Nemutumia Wake. I get a Maguata Teco de Curtavera Catigo Aliai. Aliai, kau juga terus teku ada atribut dah digo vokumira. Untuk orang jiran mau rumah rugu. Ogone kuga terer. Orang siok di nabe lego ikaradi newaku. Odok kagi relationship weo, noga dokia ige, noga dokia murutira waku awera. Production. Eka shoka eka kuhe kumena. Horoshi wako wako oga ukinyiria hede yako igua rumena ukamena mudu nereka gidiria na horo wako uraga na bitterness ile na kwesia na ikorogo na bitterness na shene ikorogo na bitterness muno ni shene ile ikuragira kihiko ini kibara kihiko kibara. Yani gutikoragwo gwataniro na aciari maturaga manegenanagia manushyo kwaja ngikorwo mwana wa muiritu no akure na thure athure uhoro wa kiko na jirana ne muno na githure muno tondu wakuonaga conflict uhoro wa gutikoragwo kwa gutikoragwo gwataniro kwa gutiaranagirio nyina na ithe maturaga maikanagiria ciugo kana meciria muthuri inukaga ne mudu violent agoka kahura akahura nyina wa ciana na deraga ciana cia beciehere ahuraga nyina ciana iki maudu maya bothe twina monani tukimoi kana mecie hiko ituikanete ciana igatigana aminia ciari magatigana ciana igatigwo ikuwete kindu gitagwo bitterness. Noroi wothe ugeako imenyerera gutiri handu ha muturire waku tari affected. You will be affected all around whether you like it or you don't. Nerira wali kia kumena mundu Nelson Mandela oigire atiriri oima jera kumena mundu nita kunywa thumu we unywa thumu weterere mundu ucio ngiakue. Wewe unywe umurore oguo akue ucio thuire ni gukua rakua na niwe wanywa ki no gukua komena mundu umuthe gwenda twari uhoro wa wendo wa Mwathani Jesu, the love of God, the love of Jesus Christ. Shugo Father Madhini wa ifukulia kana tuthoma thini wa ifukuria Johana 3:16 icio ni tucio ithuothe reke ituciuge tondu oria abotige taramundu cio murige inkani roiga to aikwato icio no iko disaster ni wega uge okirora kani ibane roiga tondu oria ngai endire kirindi gya gukuthi akiruta muru wake wa mumwe nigetha mundu wothe omwihokete ndakore no agie na muwe wa tene na tene ringi tondu oria ngai endire kirindi gya gukuthi akiruta muru wake wa mumwe nigetha mundu wothe omwihokete ndakore no agie na muwe wa tene na tene. Praise be to God. For God so loved the world. Na yale othe twaragia uhoro wa ngai kwenda thi ni mundu todi de ngai arakaririo ni mundu aninire thi othe kugwo idire ngai arario horo kana mandiko ma ngai marario
uhoro wa kwenda thi ni ithwe ni andu to ni ithwe twahairwo kihoto ni ngai watho ni ngai twathage thi uguo riria thi yehia ni mundu ukoragwo ehitie ti nyamu nyamu ti cio ciehagia ona nyamu ingituika nduthani ne huri andu ona yurage mundu ngai ndangenina thi ni undu wa nyamu ngai aninaga thi ni undu wa mundu to ni we waheirwo watho iguru ria thi ino uguo hindi iria turaria uhoro wa ngai kwenda thi ni ithui na agitwenda uguo ni we wambire gutwenda ni we wambire gutorumbuya ni we wambire gutumatha na gutuhe kiria kingiheanwo kiega muno niwe ni undu wa gutwenda agitwambira kana agituhe muru wake wa mumwe Jesu Kristo nigetha kwi ithenya ritu na mwari wa ikumi na mugwanja ugatwira atiriri ngai ndatumire muriu thi oke acirithie kirindi no amutumire nigetha kirindi kigie muoyo ni undu wake mwathani arogoco uguo ni kuga atiriri riria riothe wi muoyo-ini uyu murata wakwa murata wa mwathani akorwo wi thiini wa Kristo Jesu na akorwo Kristo ni aturaga thiini waku wendo wake watura thiini waku ni uhota gutoria thi na undu wa wendo wake na maundu maria mothe mangituma mundu age wega wa ngai makahotwo tondu wendo wa Jesu wi thiini waku ngai atwendire ona riria twari ehia riria tutangietikirikire riria tutari riri riria tutangiatuikire kindu kuri ona hindi iyo no atwendete aroma ithano inyanya itwiraga atiriri ona riria twari ehia ngai no atwendete na agatwitikira nona riu tuthiaga tukahingwo tukamena mundu tukoima nja ya wendo wa ngai tukaruma ciana tukaigua uru na tukaga kuohanira ona hindi iyo ngai no atwendete na ngai ndatwendaga tondu ni twikaga wega ngai atwendaga tondu ni nature ya ngai gutwenda God is love na tondu ngai ni wendo atwendaga tu tondu ni wendo mwathani agoco riria tutari na wendo wa Kristo thiini witu ni tuthinikaga muno tukienda mundu tondu mundu witu ni wiendete muno rimwe turerirwo atiriri handu hamwe na ndiroragia andu atiriri hindi imwe hindi iyo tuthiite memorial handu riria ukaririkanagwo tondu niki wekire mwathani agoco ukaririkanagwo niki wekire hindi iyo utagakorwo kuo ri gukeragwo niki wekire ndakwa thiini wa mwathani ni wega gugitura muturire mwega no riria uturite muturire uyu ni wega kwiyuragia ni mbegu iriku thiaga ngihandaga atiraria wega niki wageka oh praise be to God ni gukiagira ni mbegu iriku thiaga ukihandaga ni maundu mariku thiaga ugikaga monanagia wendo wa Kristo wi thiini waku kana monanagia uturaga ukuwitwo ni guthura na kumena na kuira na kunyarara na kuhuthia na kwi andu mahana uguo ati ona ngimwira uhoro wa angirwo uhoro waku mundu ucio na ndakui agakumena na ndakui ndakui ona mutiri mwahingica na handu murata wakwa murata wa mwathani we ni thumu uikaraga ugikagira thiini waku ugiciragia mundu ucio thuraga no akue ni undu wa thumu uria uranywa riria wendo wa Kristo wi thiini witu tutiri hindi tugiaga na struggle kwendana tutigiaga na tutigua tari kuhinyiriria turahinyiriria kwenda andu aria angi hindi ya wendo wa Kristo wi thiini witu tondu we ni wendo uguo na kwendana gwitu tigwa gwitindikiriria wiho na niguo wana na niguo ndariĩ na ngienda gwitanario noguo tondu uguo niguo ndariĩ hindi ya wendo wa Kristo wi thiini wakwa ndikoragwo na thĩna na kuohera mũndũ ũrĩa ũngĩ, ndikoragwo na thĩna wa kũmũrekia, no na athia oka kũnjĩra na nĩ ndakwĩtĩire ara ndakuoheire, ũhoro ũcio nĩ wanjehereire. Mwathani arogocwo, tondũ wendo wa Kristo rĩrĩa wĩ thĩiniĩ waku ndũrĩ hĩndĩ ũkĩaga na struggle ya gwĩka maũndũ marĩa Ngai enda mekwo. Hĩndĩ ĩrĩa wendo wa Kristo wĩ thĩiniĩ waku ndũiguaga ũhoro wa kwĩenda ũgĩgũtongoria. Nĩ ndĩramwĩrire ũhoro wa kamwana karĩa, na nĩ ngũcokera nĩ tondũ arĩa matarĩ ho, kamwana gaka gakũrĩa China kena ithe, na ithe ekĩra mũcere mbakũri igĩrĩ, ekĩra mũcere mbakũri ĩno neno, ekĩra mũcere ũmwe itumbĩ haha igũrũ mengĩndĩrĩ, agakera ambĩrĩra woe. Obviously, gakoya mbakũri ĩrĩa ĩna kĩ? Ĩna itumbĩ. Kũu nĩ kwĩenda kana ti kwĩenda? Mũthenya ũyũ ũngĩ akaruga ageka ũguo, agekĩra agekĩra mwena ũmwe agekĩra matumbĩ merĩ, mwena ũrĩa angĩ agekĩra rĩmwe, na gatua kuoya no koire karĩa kena merĩ. Nĩguo kana tiguo? No njĩrai haha, nũ wĩ haha mangĩkĩrwo merĩ haha igũrũ wĩrwo atĩ oya ĩno ĩna merĩ na ĩno ĩna rĩmwe, ũngĩoya ĩrĩa ĩna rĩmwe mũrĩ ahonoku? Ũngĩoya ĩrĩkũ? Na ĩna merĩ. Tera mũndũ ũcio mũrigainie tondũ nĩ ndĩyendete. Ndĩti kwĩyenda? No mũririkane atĩrĩrĩ, ithe acoka kũharĩria mbakũri mũthenya wa gatatũ, tondũ hĩndĩ ĩmwe ĩrĩa mbakũri yatuĩka ndĩrĩ na kĩndũ igũrũ, kana ĩna actually ĩno ĩmwe ĩkĩra ĩna itumbĩ rĩmwe, ira nĩ arekĩrĩte ĩna itumbĩ rĩmwe, ũmũthĩ ekĩra ĩna itumbĩ rĩmwe, na koera ĩna itumbĩ rĩmwe, no marĩa gakora mbakũri ya ithe ĩna merĩ na kũrĩa thĩ, gakona atĩrĩ, ndahenerio, ndahenerio. Kwoguo rĩrĩa yoke ngĩ na rĩmwe, rĩu gekuoya kĩ? Gekuoya ĩrĩa ĩtarĩ, tondũ kareciria ĩna merĩ na kũrĩa thĩ. No rĩu karĩa ĩno ĩtoima, ĩrĩa ithe ĩkuoyete karĩkia kuoya, no karĩa na kararĩa narua nĩgetha gakinyĩre matumbĩ merĩ na thĩ, gakora hatirĩ. Rĩu kamenya mũthee, ndakũhĩgĩra. Mũthenya wa gatatũ ekĩra rĩmwe, mũthenya ũngĩ aga gwĩkĩra kĩndũ, rĩu gekuoya ĩrĩkũ? Ĩrĩa ĩtarĩ. Kangĩkĩoya ĩrĩa ĩtarĩ, tondũ gegũkĩhĩngĩca, rĩu koiga atĩrĩrĩ, we oya arĩ we, ambĩrĩra arĩ we woe, na niĩ njoe thutha waku. Ũguo rĩ, mbegũ ĩno ya kwĩyenda nĩyo ithe arenda kũdili nayo, tondũ nĩ nature ya mũndũ kwĩyenda. Endoka thĩinĩ wa Mwathani. Rĩrĩa wĩna wendo wa Kristo thĩinĩ waku, ndũrĩ hĩndĩ ũcitragũraga kwenda andũ arĩa angĩ na kũmendera maũndũ mega. Mũirĩtu ũcio wahikire gwaku kũmwendera maũndũ mega. Ngai arogoce. Praise the name of the Lord. Hĩndĩ ĩmwe rĩ, ngwaria ũhoro ũcio tondũ mũkristiano ũcio ndarĩ gũkũ, tondũ ti wa gũkũ kanitha ũyũ. Na kũroka mũkristiano umĩte kũraihu, na aroka na ngwĩciria he mũndũ wakĩmwĩrĩire oke anyone tondũ wa maũndũ marĩa akoretwo akĩgerera, na akĩnyona twaikara nake hau thĩ, na ndĩrakĩenda kũmenya thĩna ũrĩa akoretwo akĩgerera, na arakĩũhe. Ndĩramũhe tondũ ndarĩ gũkũ, rĩu ndũrĩ ndaraigua, ekwao kanitha. Tũrakĩwaria, arakĩnjĩra atĩrĩrĩ, ũrĩa aciari ake makoretwo makĩra mwanake ũrĩa mũhikĩtie matirĩ mamũhe ona kĩ. Kuma rĩrĩa wahikire kũu tũtirĩ tuona ona kĩ. Na ũrĩa mũthuri ũcio akinyire handũ akiuga atĩrĩrĩ, indo icio mwagaga gũtũrehera iro mũthũra. Nĩmũyo nĩ ndaimono rĩu. Ta njĩra atĩrĩrĩ, cia mathũra igũgũteithia nakĩ? Iria ciuma ciao rĩ, nĩ igũtuĩka ciaku? Ithe ndũrĩ na roho mũru mũno wa na gũkũ thĩ? Mũrata wakwa, mũrata wa Mwathani, yangĩkorwo nĩ kwaga
itigutulika ni kwaga honestly with all honesty ni kwagari ungimwira imuthure to agikuire itondu no akiage piu na waigage we muciari ni ekatia tondu acigo cia kanua gaku ni undu wa relational authority ungiuga age nigetha witeithie naki nariko wa menya hitho ya kwenda andu ona aria matangiendeka tondu ndagiriirwo ni kwendwo tondu ena cio agiirwo ni kwendwo na riria atari mwathani agocwo by the way uria utari ni wagiirwo ni kwendwo makiria neragwo ciugo njega cia kumwikira hinya nigetha haria arihikitie okire amenye undu umwe ona thiaga gwitikia if the world does not believe in me at least my father believes in me. Praise the name of the Lord. Kwaga wendo wa Ngai wona wendo ucio waga thiinie waku no biriri wabiriri kunyitwo ni wa guthurana guthurwa kuhutagia maundu mothe nginya aria wagiirwo ni kwendoka kumenda no riria wendo wa Kristo wi thiinie waku wendaga nginya andu aria matangiendeka. Praise the name of the Lord. Ugakora mwana wene na wamenya korwo githomo ukamuria ni kii gitumite ukorwo utari githomo-ini ihi tondu riu mamu na vava mena murigo wa ciana icio ingi riu ndiriirwo nyambe njikare mucii nyambe hurukirire mbeca ciakwa ni igwethwo ukona mwana ucio ni ambiriria kurira maithori ukamenya atiriri ni wagiriirwo gutiga uria gwikaga wambe urumbuiye mwana ucio ona atari waku ucio niguo wendo wa Ngai. Praise be to God. Nigetha mwana ucio coke githomo aikorwo kume githomo na kwiwo ngi utari githomo-ini na wina kindu utigitie kingituika uteithio kwi mwana wa mundu ungi na angikorwo ni ukurumbuiya mwana wa mundu ungi Ngai no egukurumbuiria waku tondu Ngai ri ndagite kihoto. Praise the name of the Lord. Hinde wendo wa Ngai waikara thiini witu tutigia na uhoro wa kwiyenda hinde wendo wa Kristo wikuo thiini witu ona aria mana tuiguithia uru no magia na handu thiini witu na tukameta ona matuiguithitie uru akorintho wa mbere 13 kuma mwari wa kana ri itwiraga atiriri ati wendo ni ukiragiriria wendo ni uritha wendo ni utuganaga wendo ndwiendagira maundu mega wendo nduri mwitiyo wendo ndwigathaga guo mwene wendo nduimanaga gitiyo ni uheanaga gitiyo wendo ndurakaraga oro uguo na nduri hindi gutiri hindi wendo uigaga rekodi ya maundu mwathani agoco mwathani agoco kimiari mwathani agituririkania Jesu orio ni Petro agiirwo ni kuohera mundu maita maigana oigire mugwanja maita mirongo mugwanja ti thiini wa muturire waku othe ni muthenya umwe 7 times 70 in a day ungitara maundu mau mothe ukorwo ni uratara ningi ni unjikire ruciini makinya maita magana mana ma 70 ri no ukorirwo hihi he handu haku haire waya mwathani agoco uguo ni kuga atiriri ndukana noge ona ri rirorera mundu uria ungi ni ndakuohera. Praise be to God. Na turaigire atiriri ndigukuohera na terms ciakwa ngukuohera tondu ni njagirwo ni gukuohera thiini wa ritwa ria Jesu. Praise be to God. Utiuge amen. Wendo thiini wa ibuku ria Kolosai iria tuthomeirwo 2:9 o Ngai wothe the fullness of the deity o Ngai wothe within wa Kristo Jesu uria wonithanirio ena mwiri we o Ngai wothe all fullness of deity is in Jesus Christ uria wonithanirio kana we waguririo ena mwiri guthie na wendo ri kana guikara na wendo itagwo resolve yakwa it's my resolve nini duaga itua by the way oro wa kurakara ũgĩrwo ũru nĩ wo ũthuraga kana nĩ ũkũrakara kana ndũkũrakara. Mwathani agoco. Tondũ no wĩrwo ũndũ mũru mũno kũigua ũru we ndũkũrakara. Rĩmwe tuonaga video cia andũ mahĩngĩcanĩte barabara makarũa, ũmwe acio akarũgamia ngari hau, ũrĩa ũngĩ akarũgamia hau, magakũnjanĩra ngundi na matirĩ monana, matiũaine na nĩ marũa marakara. Rĩmwe rĩ ũgagĩkora mũndũ ũmwe agũtha ũrĩa ũngĩ egwĩciragia na itherũ mũndũ ũyũ nake ũratuĩka nĩ ang'athia, nĩ arĩ thĩna wake wa mwĩrĩ, akamũgũtha ageka atĩa? Akamũraga. Oragani mathiaga kũ? Oragani matũraga kũ? Mahingĩrĩtwo. Ũgagĩkora atĩrĩrĩ ũkĩyũragia atĩ narĩ korwo nĩ gũkirĩrĩria ngirĩrĩirie, tondũ korwo nĩ ngirĩrĩirie kĩũndũ kĩrĩa ndeka ndingĩkire, na rĩu thĩna ũrĩa wangora ndũngĩangora. Ngai arotũiguĩra tha. Praise be to God. Hĩndĩ yothe tũrathiĩ na wendo kana tũratũra na wendo wa Kristo thĩinĩ witũ, nĩ ithuĩ tũtuaga itua. I have to make a resolve. Niĩ mwene njĩre ngoro yakwa, niĩ nĩ ndarega gũikaraga na marũrũ ma ngoro. Nĩ niĩ ndarega, ndigũikara namo, ndigũikara namo, na nĩ ndarega. Na warega, condition ya ngoro yaku ũrĩa Ngai agũthondekete, ndũngĩhota maũndũ mau wĩ wiki. No Kristo akorirwo nĩ atũraga thĩinĩ waku nĩgetha kũhe wendo wa kwendaga andũ arĩa matangĩendeka. Gũikaraga na ngoro ĩna marũrũ nĩ kũrĩ thogora mũnene mũno. It is very costly. Living in bitterness is too expensive. Ĩthũkagia ngwatanĩro ciaku, your relationship na andũ, igathiĩ igĩthũkaga, ũgathũkia ngwatanĩro yaku na aciari, ũgathũkia ngwatanĩro. Ũmũthĩ ũyũ kwĩ andũ haha matũraga rungu rwa kĩrumi gĩa ithe, tondũ nĩ aremirwo nĩ gũkirĩrĩria, na ithe akĩmwĩra kĩũndũ na akĩigua ngoro yake nĩ yaiyũra thĩna, nĩ ĩkĩiyũra marũrũ, na akiuma agĩthiĩ kwĩ mũtungatĩri ũratungatire ndaũci ciĩno hĩndĩ ĩmwe. No igaga atwĩraga atĩ nĩ arĩte kũhurũka. Na atwĩrire hĩndĩ ĩmwe agĩtwĩra atĩrĩrĩ, we atigire thukuru tondũ nĩ erwo nĩ ithe kiugo arutwo arĩa angĩ meho. Ekĩte atĩrĩrĩ, na nĩ agĩrĩirwo nĩ kwĩrwo kiugo, ona akorwo ithe ndakĩmwĩrire wega rĩ. Tatawe ndarĩ mwana, na tatawe akĩrĩ indo nyingĩ mũno. Na ithe akĩmũheana gwĩ tatawe tondũ ndarĩ mwana, nĩgetha aikarage na tatawe agĩthoma secondary. Na hĩndĩ ĩyo arathoma, tatawe ũgwe na indori. Hĩndĩ ĩyo mĩaka ĩyo ya 70s. Hihi, early 70s. Tatawe amũheaga ngiri, anga magana matano, anga magana mana, agĩcoka thukuru, tondũ nĩ boarding. No atĩrĩrĩ, mũririkane ithe, nĩ mũthuri wa nginyĩra ndarĩki. No athia aheo nĩ tatawe nĩ gũcoka aguthũke gwĩ ithe atanacoka cukuru, athiĩre ithe ndarĩ na pocket money. Ithe akegia akamũhe mĩrongo ta ĩtatũ kana ĩrĩ. Acokire mũthenya ũmwe ithe agĩthiĩ kwĩ mwarĩ wa nyina akĩmũria atĩ kamwana kamũndũ ũyũ tamũheaga mbia agĩcoka thukuru tondũ atũraga anyitagia mbia. Ndĩmũgũthaga macio ti matano, amenya rĩrĩa ĩrĩga matano mũthuri ũyũ. Athire magũrũ nginya thukuru kũrĩa mũriũ athomaga. Akĩmũkora kuo. No tondũ thukuru akoragwo na mbia mũno, eraga arutwo arĩa angĩ kwao nĩ atonguta kĩ. Kwoguo hĩndĩ ĩyo nĩ ithe kũu agĩũka, akamenya nĩ ndacamba. Kwoguo nĩwe watũngire ithe, nĩgetha arutwo arĩa matikamenye ithe nĩ ũrĩkũ. Wĩna kabuti kagoti gatathate bo. No rĩrĩa matũnganire ũguo, amũririe kamũndũ ũyũ hana ndikũrĩkia. No nĩ mũĩ athuri acio ũrĩa kiugo kĩrĩa mahũthagĩra, kaĩ mwana hana ũ? Nyina. Akĩũria atĩ kamũndũ ũyũ hana ndũĩ, ndĩrenda mũrĩkie na mũtirarĩkia. Kamũndũ ũyũ hana nyodo akwirwo guo ni arakaride muno agitika githomwe form 3 na githie na dainukire kwao athire gutura mubatha na gitweka muithiramu riwa shoka kugatire dagire githomo nyodo akwirwo hana maitu na ona waturonia na maitu ri tuhanaine fi ni na maitu ri tuhanaine pi no gitika githomo no rimu ate muthuri ucio ni anuma na ni baba Eule, arohuruko horo, tugatiri. Na uga kororo rucio waikara thini wa mudu ucio atunyirira maundu atangitunyirire. Tondururu ni waikara thini wake na aremwo ni kwenda ithe na no amuciarite. Ngai arotuiguira tha. Riria wendo wa Kristo waikara thini waku. Murata wakwa murata wa Mwathani. Maundu mamwe nduthiaga gwetherera ati ni wa guturirie. Tondu wathie kurura maundu mandu na maguturirie riu kiri uguturo giaga na kio thini waku ni guthura na guthura kou ni murimu thini wa mwire waku maruru mari oiga thini waku ni ururu wa gukurehagira murimu ugagia na ulcers ugagia na high blood pressure ti dwedetu ai riu ma gukwenda ni thina wao kana ni waku Dutigane nao, praise be to God. Kure wasi ya lituli, dutigane na kuo. Kukura adifa, kwa adifa inaga hedi yo. Kutikia li horu wali okutura liu. Todo roshuru wakuruwe moko ini magai. Roshuru wakuruwe moko ini magai. Tonuwe mfakoli ya nagugiru ya mtu ulele waku. Ika wedu waku dhine wake. Na oleke wedu wa Kristo. Uikale noruga me dhine wa mtu ulele waku. Na wedu wa Kristo waruga me dhine waku. Maudu mamu walira kwa wadu mamuiga gati liri. Eka mudu uyu goro yake kuro yana ati yana ta mudu mukegu. Eka mudu uyu wadu mukegu. Nonu wame nyiri odu mwe. Ate todu wedu wa Kristo wedu ini waku. Ni hota akwe dadi nyangorama ta giedeka. Bitterness. Roshio wa goro. O interview na health yaku. Ugadhokia mwere waku. Ugadhokia mwere. Tigaroho. Ugadhokia mwere waku. Ugathukia relationships yaku ugathukia gikeno giaku no horo waku wa gutuika productive horo waku wa kuruta wira na ukuthira meshiria maku ukarema horo cio ikagira bakuri yaku ya wendo igekirwo thumu na yekirwo thumu kiria giothe uraragia gigatuika no kiria kiumanite no ruri uturaga thine waku Nona kana kau. Hidi yoko na kana kageka. Gakari rogu wake nyito wakeko guo. Kauke gati. Kodi na ija we. No ukuraga. Nani kana. Ukame ya kena bitterness dine wako. Wona wake nyito guo. Karo gati. Kodi ija we. Ige kuraga. Omozi. Okue odhiku. Kayeroto igwe rada. Nina mwangiranyo nagia video diameo nile nie ya kana tenega hatu nyothi mune nina ae kayurite bitterness kakiraka tv kwa kakitika naneka nini yogo kakika no kamodo timodo ne kamodo kako ya diyo ne kago thangana kakika ninyudo kakikuza tv kakikua kakithie kioro isi yago ikarira kakirika kuu kakikua kakitonya na kuzine kiri ya kuzi kakura kakikua Ndiyo ya likuwa njina. Akasha wakakare heo horosho. Wona kwa video inia kiriraga. Tidiri. Kamudu kau. Kakuli lagia kau. Da kamunya mamunyo. Koguo. Tagoku. Da kamunya mamunyo. Nawe kweraga atiriri. Ole ya kwe na dhina mune ne. Wakule la shiana. I bring it. Gayaroto igwira. Na tumia yangu. Wona wale kakana kauga kuri uguo kau no gautuika thina gwaku gaga kuri hereruo rurotari wona dinu na koge kanini tondu wana wa ukaruka hindiyo ndugakaruka gakura I kau hi hi ithitiga tengere wa ga utengera nie nako ona utari ihenya wona taka karagukira na ni gaku utige gugacaira ukahure mutego uguo gakurumane okuria
ugicoka gukoya hau ginya magego ukarumete ginya naki nigetha muthenya uri ukoiga guku acha gutire mundu gacokia othe magatheka.
Praise be to God. Gai amen.
Ati kinanda kia huru kuria thingira uge ndoiga kinanda kiu kihorio gikahorio to ni kuyo we ndwenda gorimu.
Praise be to God.
Waiga kihorio igeka atia to ndwenda go jinga wa mundu we no ni uyo no urage mundu no ngiremwo no urume mundu iru na iru ni urugire iru urume iru wende kuma na kare mahiti. Moigage atire o ndenda gaitheru mathi mathi iga maundu guku tukarora na kungi na mutigage kuga kwira ciana ati ithe ni aguka thiru na kamundu gatana tuwe kamundu tondu wenda wathiu nako ke mundu ni ukona thina.
Praise be to God.
Hallelujah. Ndimundu ndirariria umuthi ati wathi murango-ini ucio na ni muhinge na thiini ukagambia du ni kii kiu ndiraigua guku gikamba kuhorio ati nucemanini mathi ndoiga ndirenda urimu uria ndiraigua kundu kuriku
mathani agoci
amundu anangiriria kuu gwaku ugakimwira muthenya uria ngakura ngoka guikara gwaku na uguo wanagiriria kinanda giakwa nganiriria giaku magetigira magakuhoyagira uture muno na watu aguthi ugathi o rimwe ihinda ria kinya ria guku ugaku oki to ni maramenya waikaraga ni ukarehe urimu.
Praise be to God.
Kugurio ikumi na igiri ngora turo ciugo icio na tuoe twĩ hamwe ithuothe Revelation 12 Verse 10, mwali wa iku mingi ya iku mna igiri. Iratu irate rere. Gweta dhome na iku, to nige la shigwe kewega. Mwaki nyaho mujire tuwe ho. Page 1402. Na idai gire munga bumbune na iguro kiuga atire. Reu nego kinyuke hono kanio na uhoti na uthamaki wa Ngai witu ona guo wathani wa Kristo wake amuri mushukani ateo aroga mushukani kana mushuki walio aithe witu ni arikitie kuharurukio uri otoire ekaga atia tathomai kiugo kiu uri otoire mwihau ujia toire ama shukaga hali gai wito mudhenya na utuko. Kuma shuka ni kuga kwe mudhitagadi. Odhiyaga agadhitage bere ya gai. Maudumalia ukoretuo ukegeria kwera gai eke dhine wa mutulele waku. Nake mugo shuki agadhi ugo shuka. Ucio dagire ide ni kuheo maudumau. To ne aregire kuhanira ne aregire kudiona ururwari withini wa ngoro yake ne aregire kugera jirana ne aregire gukuigua ne aregire dagire ni kuheo maundu mau we maundu mana tuthia guthita kuona mo edoka thini wa mathi maundu atogo kuhurana na mona tumatori but they are kiusa na maundu mana ri uhoro uyu na araria na jira ndiku muno na jira no riria riothe kungigia thitangano igoti-ini wirwo we niwe muthitanguo ungiaga guthia igoti-ini ugethitangure cira ucio ugatuo we utari ho na ugatuo uhotwo niguo tondu okire kwi defendi niguo kana tiguo.
Praise be to God.
Uguo ni kuga atiriri riria turirwo akusa mundu ria uraguthitanga niwe akusa na uria uguthitangaga he ngai ni caitani no aguthitanga he ngai wathitangwo we nawe nduthiaga gucokia thitango nduthiaga nigetha withiture maundu maria uthitangitwo tondu we nawe niwaregire guikara uria ngai endaga uikare uguo ri mugothitangi macira no matuo na feba yake tondu we nduri ho no atiriri Odoria mwega dena guo muthenya wa muthenya uyu ati Jesu elinye waku murata wako murata wa mwathani ucio ni akuhotanire thitango ciothe ugu akoro ni urahotwo urahotwo to ndurenda kuhotana no uhotani ni uhetwo thini wa Kristo Jesu no cio ni we advocate ari thiega mbere ya Ngai kuga ihi o ni mukure ugu ni kuga ndari othe uruga mite wega na wendo wa Kristo we thini waku ona wa thita Gwo, Jesu ni arathiĩ mbere ya Ngai nĩgetha kwehererie thitango tondũ nĩ akuire ithenya rĩaku.
Praise the name of the Lord. Tũgatĩrĩrĩ.
Resolve. Itua rĩa gũtua atĩ ndigũikara niĩ nĩndarega gũikara na morũrũ ma ngoro na ma mũtũrĩre nĩwe ũgũtua. Na warikia gutua murata wako murata wa mwathani ni wagithia shaitani handu thini wa muturire waku refuse to be bitter na shaitani nidete muno akrokuru shaitani umukenagia ni ri ari othe thini waku ikarite na urucio akenaga akenaga piu akenaga viu ni atangikurugira no iguwa wega muno nago kahariwe akihiuragia akone ari mutingo ndiui akihiuragia mutingo ni kuigua wega tondu hari ukoragwo ni honagira irio ici cia kuria no riri riri ari othe warega ngoro yaku ikare na ururu ni wa moimagia kuria praise be to god ira mundu ucio murigaine uraga shaitani na undu wa kumwagithia kindu gya gwika atia stamp the devil to death thini wa muturire waku ugai amen Shukuru kwa maadhi ni waifuku ya Mariko, iku mnai gire 28 kwa dhiena bere. Eda mwadha ni gai waku, koro yaku yodhe, na mwe waku yodhe, na wishire waku yodhe, na inya waku yodhe. Na leoleadha ni liakere, eda mwadha ni ogi, otorea we edete, we mwende, praise be to God. Mwadha ni agoso. Dede ya leoleadha, wedo wa Kristo wa ikara na waru madhine wito. Tuhotaka kwenda Ngai na tukamwenda Ngai tutari nohika thĩinĩ witũ ũguo kĩndũ gĩothe kĩrĩa twĩkaga kĩdibainagwo kana gĩtaũragwo tondũ wa Ngai ũrĩa wĩ thĩinĩ witũ na kwenda Ngai kũrĩa gwĩ thĩinĩ witũ hĩndĩ ĩyo kwenda Ngai gwĩ thĩinĩ witũ tũtikoragwo na thĩna na andũ tondũ andũ acio tũikaraga tũkĩmenyaga ũndũ ũmwe angĩkorwo nĩ ndĩraigĩrĩirwo kĩgenyo rĩu no igerio na to ni igerio ngai ndangĩreka ngerio na igerio itangĩhota gwĩtiria akorwo nĩ mwana ũrenda kũngia ngai nĩ ũĩ ũhoro ũcio na tondũ wendo wakwa nĩ kũrĩ we nĩ ũĩ atĩrĩrĩ igerio rĩu rĩũkĩte thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa I'm equal to it no hote gũtoria ona ũndũ ũcio wĩkĩtwo kana wanekwo mũritũ mũno no kaigua nĩ ũraritũhĩra ngoro yaku angĩkorwo wendo wa Ngai ono kana wendo waku harĩ Ngai nĩ ũtũraga we nĩ ũhotaga gũtaũkwo atĩ ũndũ ũcio wothe ũragerera ũraũgerera Ngai akĩmenyaga na tondũ nĩ aramenya no arĩgũkũra ugai amen rĩu twakĩrĩkia kũrũgama wega na twaikara thĩinĩ wa wendo wa Kristo rekei ndĩmũhe ũhoro mwega thĩinĩ wa Joeli 2:46 irio ciaku iria ciothe ciarĩirwo nĩ itono Ngai nĩ aragũcokeria kĩrĩa gĩothe kĩairwo nĩ thũ Ngai nĩ aragũcokeria kĩrĩa gĩothe watahirwo Ngai nĩ aragũcokeria na mĩaka ĩrĩa yothe wateire ũgĩka maũndũ ma tũhũ Ngai nĩ egũkũrĩha rũgamai
Jesu ndahoya ndikiuma ũtanda thimete Gũtirĩ ũndũ tũngĩhota gwĩka Ngai ũtarĩ hamwe na ithuĩ. Tũthondeke tũikare Ngai ũrĩa gwĩtwo gwitũ gũtariĩ.
wendaga tugie ngwatanĩro nawe na tũtũre thĩinĩ wayo matukũ maitũ ma muoyo ũyũ. Jehova, ũrũrũ wothe wa ngoro na ũũru wa ngoro nĩ twaũrenounce, nĩ twaũrega, nĩ twaũkana, nĩ twaregana naguo, na nĩ twaweheria thĩinĩ wa ngoro ciitũ. Mwathani, twarekereria hinya wa Roho Mũtheru ũrute wĩra thĩinĩ witũ. Ngai Jehova, tũkwenda gũkwenda gũkĩra tene, gũkwenda gũkĩra tene, tũkwende tu tondũ wĩ mwega, naguo wendo wa Kristo ũrotũra wĩhandĩte thĩinĩ witũ, nĩgetha tũtorie thĩ ta ũrĩa mĩtoretie. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩguo twahoya.
More music at spacegospel.com.
Baba, chua semawa, sawa.